Kosipendula, sono zamehlula, uwonga mkhulula, nimezalwa nguwonga mesula. Kosipendula, sono zamehlula, uwonga mkhulula, nimezalwa nguwonga mesula. Thula musukala, thula musukala, kuqangethulu sandazu. Ezinawe thula musukala, thula musukala, kuqangethulu sandazu. Jesu yohlala ehlezi nawe. Izinyembezi ziwela phansi, ubunzima inhlupheko nenkathalo, waqinisela noma kunzima, wasandaza impilo ingekholula. She may believe that she got defeated, but the Lord wouldn't let her be troubled. Some nets is in fuller, watandaza, it's a tandaza, kubega, tandaza, inkosi izobheka, tandaza, kubega, tandaza, inkosi izobheka.
Ngithi thandaza, ubonge kumdali, uphila isikhathi sakho. Ngithi usazophila, ntangabekesela. Impilo inzima, nawe uzobona. Usazophusha, usazophanda. Mele ubheke umndeni, ntangabekesela. Ngithi thula musukala, kuqangedolo uthandasele enkosini. Jesu uzohlale nawe, ubonge kumdali. Ngithandaza, ubonge kumdali, uphila isikhathi sakho. Ngithi usazophila, ntangabekesela. Impilo inzima, nawe uzobona. Usazophusha, usazophanda. Mele ubheke umndeni, ntangabekesela. Ngithi thula musukala, kuqangedolo uthandasele enkosini. Jesu uzohleza nawe, ubonge kumdali. Tandaza, 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 melu tandazu, tandazu, tandaze, ubonge kumdali. Engithi tandaza, 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 melu tandazu, tandazu, tandaze, ubonge kumdali.